tongo tongo na longo longo ile nginji nginji mbongo mbongo tu maneno shombo inje inje adithi adithi njo lakini uongo sije sije nipi mchongo kidogo mikogo songo binde nganga nga shetati kamba menpata mamze baba nisha ganga nja paka chagas naona gere na kupeti kupanga weze mwaga chele ongezeni joto joto hili vanga la kikubwe siki to to we bundi bundi laza po po hapa msiki house imwe mpaka ko ko rico
mabuni mabuni salabu
Sito mage razi na votaka Nyaka nyaka Nyanga nyanga kama nyama badom beach Wape fish wakitaka Wape chapa Wape masa Wapose cha kisha wono tamionga Useke tama chagua nae kufafa Kama uje mjua basko koto naeza kaka Ongeze ni joto joto Ili vanga laki kubwa sikitoto hey, Bundi bundi laza popo Hapa mziki ya uzi mipaka koko Liko
Mabuni mabuni sema popo
Oh,